Mr. Frankie Pamongo, DJ Twist.
Turn it on.
Bootan.com.
Bring it on.
Panona chongo, panona chongo lelo matolo mupamba. Muntu akurobinga ni jela iti mutamba. Sini macha upuba kweza shawama yanga. Uyambe na kusela before na kukoma panga. Imwe ni bine vaso ndiye jopu. Amchua kusogolo muza segula na shopu. Mapiri giti na gai wabe ne pasopu. Muza kwa na fela mumanja yangi rimopu na chwati. Na imwe ndi mweva short temper. No Natasha tumandwama back to the sender. Sini lina kuma business neza cheku sekana titemi ya sila nina session kulimu zenga. Usatumila mudi yei inamba. Ileta pena timuamba. Na titizbo na mvela ona wanifikisa. Neza kutumila nikasirizo samba. Kalu waya waya madam watuma text. Apita palivinu masia waka bupageti. Kwa sisi labati na mbocho kasweti. Hey babe, amie the bill is 130. Hii ni soto mwanti komora. Madam wakati pesa tose ya zati ponona. Gizmo waona kukonda bomola. Be proud of your madam, osa nkala sorola. Baby, who's the one of this pack? Jambo zanda bambo muna tu Savannah six pack. Chebele oh, that's my sisters. I forgot to mention muzuba kwenze mavistas. Nangaya maslipa na iPhone charger. How come una lipstick ipa kwanja? Kubedsheet, nangai yo powder. Madam unwachi fuko, jipe hapo ambo shouter. I'm not a fool. Muno modi someone. Noni misa na botolo ya Savani. Usani perekesa kujere. Dismo palipe na ole sherela. Elo luanya. Asonjerele musi mwa baby wala. Muodrop mulibe no pasanga nyavovala. Kachekinga mu bathroom. Dismo you are dead. Ukapurumuka isichu uyambe church. Natasha mchu wakangi wanopema. Madam waka kupesa za kupanga chilema. Dismo nisia wana check in the bathroom. Baby na imwe vintu vina ni mawanu. Anani pushumuka noenda mwamene. Plus Natasha ni walu nyenye. Ni gani za chisa pundanga alonga Southampton. Kanshi china chumpi la kupaukon.
Exclusive from ztan.com.